Yeah, I know you're wondering ukuthi umapaputu yebukthulile kwenzakalani. Aba brutes naba brats naba fuckers sebazothula.
Abathule.
Direction nje yami. Shangazu.
Kwamanyamazwe mabafika labafika labafaka imibono ababetha abagaphi labakhuluma inyongo
yeba yake mina Theva ngizobafaka isampoko
ngibheka kahle mina Theva ngithi ngiqhamuke Jozi kangiphusha kuphutha Gauteng maboneke
abasho
lapho the visit esenzeka khona
mawungena ngqondo umanu uyeka ngithi danku uzobona
saso
salabo lova ngithi scoop ungenzani
labo Theva bokhuluva ngithi khuluma bani
bikaza amagwane scoop umdala tente manu nini kuze kuze umadala
sobele sela ngale scoop kwabanye khuphu ngegama
masikuthenda les Let's go.